Kenya wali waxa ka socda tirinta codadkii doorashooyinka madaxtinimada ee waddankaasi ka dhacay oo dad kala gadisan ay codadkooda ka dhigteen waxaana la sheegayay ilaa hadda inuu xildhibaanahaahi inay ku soo baxeen doorashooyinka qaar hase yeeshee tirinta codadka madaxtinimada ayaa weli si dardar leh u socota gudaha waddankaasi Kenya wararkii ugu dambeeyey arrimahan ayaa haddaba waxaa inoo faahfaahinaya wariyaha v o a ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed oo hadda khadka telefoonka ee magaalada nairobi si toos ugu jira khadar bal waxaad sharaxaad inaga siisaa doorashooyinka dalka kenya wararkii ugu dambeeyey iyo sida ilaayo hadda xildhibaanada ay u kala guuleysteen ee qaarkeed iyo doorashada madaxtinimada sida ay musharaxiintu u kala horeeyaan
jamaalow waa mahadsan tahay weli waxaa socota dalka kenya ka socota tirinta codadkii doorashada madaxtinimada ee ay dadka kenyaanka ahayd talaadadii ay ka dhigteen doorashada guud ee waddanka doorashada oo ah mid aad u adag oo xamaasad goonina leh waxaad moodaa in labada musharaxa ee ugu waaweyn ee u tartamaya xilka madaxweynaha dowladda kenya ee raila iyo william ruto ay aad isugu dhow yihiin oo tartanku uu yahay tartan aad u adag xalay ilaa shalay gelinkii dambe oo dhan sida tirintu ay ku socotay waxaa tartanka hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka hadda dalka william ruto oo boqolkiiba konton ilaa afartan iyo sideed ku hogaaminayay laakiin saqdi dhexe ee xalay waxaad moodaa in wax badan ay isbedeleen oo raila odinga oo dalkan horey ra-iisul wasaare oga soo noqday in uu la wareegay hogaaminta tirinta codadka doorashada inkastoo weli ay socoto tirinta codadka haddana waxaad moodaa in raila uu ku hogaaminayo tartanka oo uu haysto hadda sida tirinta codadku ay shaaciyeen guddigu ilaa 5 million tiro u dhaafaysa halka william ruto uu haysto ilaa 4,700,000 marka guud ahaan wadarta guud ee kenyaanka codeeyey doorashada oo gaaraysa ilaa 12 million waxaad moodaa in weli ay diman yihiin tiro aad u badan oo codad ah oo weli aana la tirinin oo tirintu ay socoto meelaha qaar marka weli jawigu waa uu nabdoon yahay oo wax qalalaasi ah lama soo sheegin laakiin xamaasadu aad ayay u saraysaa
khadar goormaa la rajaynaya marka ugu dambeyn natiijada kama dambaystaahi in lagu dhawaaqo
sida caadiga ah ama sharciga ah guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee kenya sharci ahaan maalmaha ay u haystaan in kalma dambaysta ay ku dhawaaqaan doorashada waxa ay gaaraysaa ilaa maalinta isniinta laakiin waxaa la saadaalinayaa in ka hor isniinta ay ku wadaan inay ku dhawaaqaan natiijada kama dambaysta ah inkastoo guddigu ay hayaan inta badan macluumaadka natiijada doorashada oo marka laga tago macluumaadka soo gaaraya doorashada ee warbaahintu uu ka duwan yahay midka iyaga ay hayaan oo foomashii natiijada ay inta badan iyagu ay hayaan codadka inta badan la tiriyey laakiin muddo isbuu ah ayay ku haystaan inay ku shaaciyaan natiijada laakiin ka hor ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan
khadar ma la og yahay ilaayo hadda inta la tiriyey codadka la tiriyey waxaad noo sheegtay in ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi haddana musharax madaxweynaha raila odinga uu ku horeeyo codadka ilaa hadda la tiriyey ma la ogyahay tir ahaan codadka inta la tiriyey intay gaarayaan marka la fiiriyo celelis ahaan marka si dadka ina dhegeysanaya fikradda u qaataan inta dhiman ilaayo hadda aan la tirinin
jamaal codadka ilaa iyo hadda guddigu ay tiriyeen ee warbaahinta soo gaartay waxa ay ku dhow yihiin ilaa 9 million tirada guud ee codeeyey doorashada ay usoo baxayna waxa ay gaarayeen ilaa 12 million marka waxaa hartay weli tiro dhow milyan ah oo lagu wado in guddigu ay kusoo dhammaystiraan ilaa maanta ilaa caawa si ay ugu sii dhawaadaan xilliga kama dambaysta ah ee guddigu ay shaacin doonaan natiijada ma aysan sheegin xilliga saxda ah ay ku dhawaaqayaan natiijada laakiin waxaa lagu wadaa in marka ay tirintu ay gabagabowdo inay shaaciyaan meelaha qaar waay shaaciyeen guddigu xildhibaanada kasoo baxay waxaa ka mid a dhulka soomaalida oo kale marka laga hadlayo gaarisa magaalada ismaamulka gaarisa gaar ahaan deegaan kiisa dad gudigu waxa ay shaaciyeen xilibaanka kusoo baxay oo ah xiliban Faarax Macalin horena oga mid ahaa baarlamaanka Kenya laakiin waxa ay shaaciyeen in xilibankaas uu guuleystay dhinaca kale gobolada kale ee dalka sida Silamida waxa soo baxay tira xilibaana oo gudigu ay shaaciyeen dhinaca magaalada Nairobi oo kale to gaar ahaan degmada Kamakunji oo xaafada Isliya Soomaalidu ay hoos tagto weli ma aysan shaacinin guddiga doorashadu cidda saxda ee kusoo baxday tartanka tirintina waa gabagabo laakiin maanta ayaa lagu wadaa in guddigu ay sheegaan kursiga degmada Kamakunji musharaxa ku guuleystay labaatii guddigu waa uu degan yahay Jamaal weli lama soo sheegin meelo ay qalaaso ka dhaceen laakiin hadalhaynta iyo xamaasada arrinta doorashada la xiriirta aad ayaa looga dareemayaa dalka oo daqdaqaaq jeeg weli hakad ayuu ku jiraa ganacsigiina waa uu xiran yahay dadkuna aad ayay dhegta ugu taagayaan waxa ay noqon doonto natiijada kama dambaysa ee doorashada.
Warbaahinta qaar ee Kenya ayaa qoraysay in meelaha qaar ee ciidanka boliiska ay dad xireen garaan goobaha codinta codbixinta lagu tirinayay ka socotay arrintaasi maxaad nooga sheegi karaysaa?
Jamaalo, si guud in muddadii doorashada ay socotay waxaa aad loo adkeeyey ammaanka waddanka waxaa jirtay in dhowr meelood ay ciidamada booliisku ay ku qabteen dad ay ku sheegeen inay yihiin kuwo waday ama kala gudbinayay waraaqaha doorashada ama agabka doorashada oo aan sax ahayn. Marka inkastoo booliisku uusan weli shaacinin dadka ay qabteen ama iyo waxyaabaha ay u qabteen laakiin waxaa aad u badnaa wararka la xiriira in ciidamadu ay ka hortegayaan agabyo aan sax ahayn oo doorashada la xiriira oo amaba kuwa wararka doorashada kala gudbinaya ama kuwa qalabka lagu codbixinta ay yihiin. Marka dad noocaas waa ay jireen laakiin weli booliisku weli si faahfaahsan ugama aysan hadlin dadkan waxa ay yihiin iyo inay yihiin kuwii codeynayay amaba kuwii codad ka tirinayay gudbiga amaba inay yihiin kuwii wakiilada ka ahaa musharaxiinta weli xog dhamaystiran lagama helin.
Waa tahay aad baad umaadsan tahay hadar waxyaabaha kusoo kordha dabcan waa nala soo siin doontaan adigii wariyaashana kale isha ku haya arrimaha doorashooyinka waddanka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed wariyaha v o a ee magaalada Nairobi ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka magaaladaasi ku jiray halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a garahan.